na 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 na. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
She looks so surprised, then I cut a picture yake ukutani. She say, oh my god, this is kinda love, make me feel I'm the only one. I'm looking to her eyes, I say, yeah baby, I'm not done. Nam take care, nam fua viatu, nam beba mpaka kitandani. I say, I'm gonna treat you right. She say, I'm gonna die on your arms tonight. I say, I'm gonna treat you right. She say, I'm gonna die on your. Ameingia kwenye ulingo, menasia kwenye ulimbo, na mkatia mitindo, na mkanyagia vishindo, na ningata kwenye shingo, mtoto na marisa nyimbo.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see,
yeah,
never see,
fine.
Yeah, yeah.
Karibu kwenye maya kupe daddy love. Believe me, ni vitu wet wet so because. Ni kupe keys to my crib, keys to my bedroom. Ukichoko jitose kwa jikuz in the bathroom. Na auto kwa wabowat mana ghetto shali fix. Ni wewe tu DSTV au Netflix. Mekwekea midori mawa mashuka ya pink pink. Nikifika tu na kubanduwa kipimpo lafu ilo. La tari, lazima ntefte stimu ya ndum na vikari. Niwe mahari ni kupe extraordinary. Penzi flani, la tari. Kama wadu unanzidia, my dear. Unakarufu flani, unanukia alafu.
Jipangelo siku pingi kimoko, vitatu basi.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
Tumejaza mautamu tu, leo na kugea utamamua. Kusma ungapi ni wewe uneyamua,
yes.
Leo majilani mpaka jina tanijua. Sopo kati ya mapaja tunanyonya mpaka pua. Funika funua, binuka binua,
yeah.
Bandika bandua,
yeah.
Kama unavyo nijua,
yes.
Chubuka chubua, ukinipa nachukua,
yeah.
Nakula huku na huku sama kikibua. Pika ili nimle mpaka mpish. Sijia upaka mkongo ila spiki. Ukikamulia ndimu sinage ubishi. Mana boga na telezaga bila vilaini. Leo, leo, down, slow down. Leo, leo, but the chimbika is going down. Leo, chaga ziki bunjika, we go down. Leo, leo, show kalisana, slow down.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
Kwanza utakuta gang tathari. Konde chopa kana ombali. Tutanza na kimoko cha wali. Cha pili cha jali. Cha tatu takubali. Yes, so kinyonge bu. Situmi puturu wala kidonge bu. Tagila wanalizombe juu. Kauko periodi njo atatubonge tu. Takwekea ma movie tu kwa decoder. Ukukishushie ma chips, ma yai na soda. Grand Value, mababa viroba. Njo tuka quarantine, rice kashaweka oda. Tumekatazo mabusu mani rusu. Mata nkutazame nusu sasi choki. Kawoge ruksa vai nuka kaa. Ukshani lockdown asitoki.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
Baby, would you come to my bed? Dicho lote kwako meni shoot ni me dead. Usifanye kama ujanisikia what I say. Taka ni kutest toka aim paka ze. Okay, you know how we do do. Joni kupe somo tuko shule kavi dudu. Shida nini pesa zipo tunakweka migu. Ni kubidwe bidu, weekend tuta redo this. Na kama heje shindikana, tuache kukimbizana. Pindu wakada anadana, sijaza kupenda jana. Achana na uvijana, cause you my bae, eh. The brown skin ni kutunze everyday, eh, eh. Achana na mambo ya mjini, you give me some more. Nafama wataki kukona na mimi, I know. Ama unataka tuende wapi.
wapi tukakonge ro. A special place yani wewe na mimi alone.
Baby come to my bedroom, welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby come to my bedroom, welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
Hatuhitaji mashahidi after man. Joni kupetwishe after class. Chagua wanja mechi go down. Na ghetto mbili kei nyama ingine dom town. So binadamu ni creature vera sidika kafichwa. Usiombe uone tako live kama ulidata na picha. Na kamkechuma mchicha ataka ungekuwa preacher. Cha kwanza funga pazia kuna kamera za quiz. To fall in love with the beautiful girl. Kumkaribisha to my beautiful world. Baby baby to the moon and back, upendo ni pure. Mi Dr. Love sa mapenzi na cure.
Baby come to my bedroom, welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby come to my bedroom, welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
Baby come my baby, baby wa I feelin' I'm your daddy, man wa. Wakikuchafua na kufua na takata, njoo kufungulie dunia uje kuona chotaka. Kabla kumsugua akiwa na mua tu anadata. Style nyingi za mbwe la milio ndio ya paka. Kabla kumpakata na mladenda. Leo gigi mane kampa papa papa wemba. Bebe flana kwenda, bebe flana ipenda. So hata nkiipa mimbo nguja naeletea Pemba. Vile unaikalia kwa juu kama unataka kutaga. Lafu naibania kwa chini niki karibia kumwaga. Mambo zigzaga si umezoe ya wazungu. Leo unamwaga ni wachaga. Wachaga.
Baby come to my bedroom, welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby come to my bedroom, welcome to my bedroom.
I'm coming,
I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
Baby, I'm gonna give it to you good, give it to you nice. Something that you never ever seen with your eyes. Make the haters where they hate, where they dislike. I'ma roll this waist like I'm rolling dice. Tunyonge kitu flani cha Arusha. Afu tuchome tulane mpaka kusaza. So lazima puturu kuipakaza. Ila kiwemo mwishoni takuita faza. Rip my clothes off, I like it on top. Alafu lime shamba kama una bulldoze. Sizime taa baby, atutaki upof. I'm gonna deep throat until I fucking choke. You better cancel everything. Baby you know your only plan is to be inside me. And I know these hoes up in your IG. But wherever you go, you know I own that D.
Welcome to my bedroom, I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby come to my bedroom, welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.